Nyumbani kwa Bwana. nitatuma dunia wangu na adui zangu wananijua wataanguka jeshi litapojipanga kupingana na moyo wangu Mwana wangu hautaogopa sitaogopa mabaya maana hili dunia yangu vita viti nitokea hapo nitatuma dunia I'm going to go to the hospital.